着 LG The African Princess
哈哈呀야매니시가哈哈呀
Mr. 나의세다리리님맨댄데텀위리하탄걸지영구이나나위리왜왠도기뱅지창구알러니밤몽구소라양구나네너베키양구 Baby 나참아니내풍구모여오래 Believe on 다니
가만히가만히 I'm fine on kama generator moyo wangu unandunda unanipeta mwenzako unaogopa naogopa mimi naserereka yani kwenye tope naserereka yambi na mkeka kwako nimeweka baby natamani nifungwe moyo uone ilivyo ndani kama ni thamani mfano wako ufanani na kitu gani because I love you
baby I love you too much
too much
I know you love me too much
la 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 la
Chica